Unogude wechiru wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress in siwa ne hangover.
Why you what?
The break man.
The party's on, but it's on the move. Why you what?
Kusula mungato, kusula mungato, sugi mti maji na fanya mto, tuta kusula mungato.
Level,
unohudi wechiro wa sukukuma, zoku siwa ni stress, siwa ni anguva, zilezo mitingi zichawa chizi suwa, zoku siwa ni stress, siwa ni anguva.
Chinta ja kuteta, kuteta. Out these are tu seta. Petu li mgato, tadamo sura mgato. Uchakaru vakuchi, patita kuru vakuchi.
Kangu ya kongaliki, nebi gele pia waniki. Nange buombuza simanyi, ani ya kolangu. But for now, let me take this shot. Take your column on and soul. Baby, don't touch my tail. Nayani ya cola cocktail. One more DJ, please play my song. We wanna party all night long. Your Uber's taking long. Oyenzo gunga not at that. You know my crib is not too far. Transport to my kwasa. Biachi ya yesi bia kuwasa. Okali ada kadada. Transport to my kwasa.
Where you at? I can see. The party's on, but it's on the roof. Everyone is here, how about you? Erindu yo kwe waka.
Unohude wechiru wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress, siwa ne hangover. Zerezo mitingi zencha wachi zesuwa. Zoku siwa ne stress.